RDC, jamanatigi Félix Tshisekedi ye Tchilien Djuru ɲinan nini walasa ka bɛnkan kuntalajan basigi RDC kɔrɔn fɛ. Ni finitigi wulikajɔ bi senna faamaw ka laseli la sibiri don. Tshisekedi Djuru sira ladirilen ka bɛnkan kuntalajan boloda RDC kɔrɔnfɛla la seko ni dɔnko minisiri so ɲɛma Catherine Katungu ka fɔla tɛrɛmɛli la jamanatigi Tshisekedi ka jumadon dantigɛli Kongo jamana fanga ɲɛna. Tshisekedi Djuru sira bina kɛ o gasilako tina kɛ lakana finitugu ka banbani bolofala M23 banbagaciw kama. Jɛkulu min kɛlɛli be to marifa bolosira fɛ ka tungu ka fɔla. Jamanatigi Tshisekedi ye a ka waleɲumandɔn lakura Kongo jamanadenw ma minnu ye wulikajɔw boloda basigila jamana kɔnɔ laɲinila ka jamana finitugu kɔkɔrɔdɔn madam Katungu ka fɔla. Jɛmufan jɛkulu kanubagaw ka weleda la denmisɛni sifin 200 ɲɔgɔnna ye nisɔngoya tama boloda sibiri don Kinshasa Rwanda kama jalakila fama bolo ka demedeme jigiseme dogobali M23 ma mi marmafin kelew korotera san damnela u ka setayan kofe finitugu ani bafula bulaman tigufe san bafula unitani sabala.